helakiga cilmi u ahaa faliya burjige helakiga cilmi u ahaa faliya burjige fegatada udaya weydii haabu waan faalow